paka barua ziende kwake, nkatuma paka maua yende kwake, taji uwa kilikosa ubalake, wote wananjua paka ndugu zake. Kusudi, makusudi, anavofanya nafanya kusudi, anaumiza moyo makusudi, mwenzake na sono na siyo kudi. Kusudi, makusudi, anavofanya nafanya kusudi, anaumiza moyo makusudi, mwenzake na sono na siyo kudi. Sijua liniroga maujinga, naonekana fala kubwa jinga, usuru na mkoroga ndo anaringa, medula metawala sezi jinga. Nadhalilika sana fedha sina, wanambeba sana nye mandinga, wanawaza sana dina shindwa, tusije kuwana tani shinda. Kutuwa nadanga sana bila ya kinga, nishamwambia mama tani shinda. Delia nalewa sana narudi tinga, kwenye uko vila ama endo bingwa. Paka barua ziende kwake, nkatuma paka maua yende kwake, taji uwa kilikosa ubala.